nder fina tawa fulɓe noy ɗum waɗirta codiri?
Eyi, ɗum ko giɗa ko codiri ha joni ɗum waɗe kuma kanjum ɗo ɗum waɗirte a woni programme kogal i debbo mbaddi sai gujja gaari goɗɗo leñol maako kowdirdiɗɗo ko mo annduɗa ne omo annduɗa ni yoodi alaaɗo ko hakkunde ma sabi yaha nanga gaari mum jemma yaada higo ma sabi feƴƴa koyɗe mayri non ɗum codirta a yahae gaɗa wuro debbo on ko gorgal wuro maɓɓe ko lettugal ni hadde wuro maɓɓe feƴƴon sai leybinon koyɗe gaɗaje ɗen feƴƴon jijaji ɗi ɗiɗi ɗon feƴƴini sai higo ma renani kuma sai on batti debbo on gaddani
e dewgal surbajo tan noon ɗum waɗata codiri naafa e debbo dewlaɗo gorum maayi na seera
ha debbo zawraji sodantaki jiyo tan man ko gorko oodi yaɓe ko tato oodi yiɗi waɗego nayaɓ in injiyo in yiɗi no soda amma in zawraji sodata amma gorko hundenayiɗi ini injiyo haɓɓoita in yiɗi sodugo no soda ñana en zawraji
dekaɗo no fayi dewlude ɓuy pullo kandu no soda e nanoye
hana ko kaɗo yiɗi no soda in haɓɓani pullo in alaada fulɓe no in yiɗi bo bo pullo yiɗi kuma sodata hulɓe heewi ɓe codata goɗɗo wata sodi no yurminti gaari ni o yiɗi kuma no soodo ay ko nanga de ɗum emu yaha hokka ya ɗum hirta
fa joni ɗum hokka ceede kuma ɗum soda fa joni amma neɗɗo soda kanje hokkata ceede ɗum koji kaasirunde mbiya ko soda
codirdi endan gaɗol muɗum no woodi semme fa joni na noye
ana joni ɗum uttiri kan joni jawdi woni wala nden no jawdi woodi joni pullo gayel gotel haɓɓani yaha codagi ɗala un non kuma nagge mum jaɓata kewɗa hay a halki ɗum ko e leñol mum
gaɗol codirdi endan no wadda fitina caka himɓe
kore ɗum wadda fitina kanjum laamiɗo momo joni ɗo o ittima codir o yi codirɗo fof sai hokkiji kan kadi o hullin odir leydi makko joni ɗum ittiri anto wona woodi gayel gotir ta ɗum jangi ɗum sodan ɓala un kuma nagge mum jaɓata kewda henayi waddanama joni ɗum waɗi ɗo kaɗo ɗum mbiyede ɗibiri ɗum sodata koye gaari pullo to go goɗɗo en soodi ɗum soodi gaari mum no yiyay no sottirani ko awoɓe jaɓɓa ɗum woi waɗe kanjum wiyte pawtino a yiyay ɗum fawtini ɗum jaɓi nongi ñamete dama indi feƴƴama subana saɗi noddi jon gaari ɗum holli ɗum te hoyi tawi ɗi ñamaka goɗɗo nodda fawoɓe sottira gaari goɗɗo bo yiya hokkum ñama gaari to hokki isdin nden ɗum ñama to goɗɗo soda gaari ka ɗo hanama kayri tan ɗuɗum